Bessie mama, nentumye mami wange. Basinga omulungi gweno zako ye mulungi mama mukwano gwange wemulire byama byange abalungi benni na mama bonno basinga
watukuza ne mukisere kyali ekizibu ennyo waddukanga naffe waiya tubeo
Basinga omulungi gwendo zako ye mulungi mama mukwano gwange wemulire byama byange abalungi benni na mama bonno basinga Omulungi gwendo zako ye mulungi mama mukwano gwange wemulire byama byange abalungi benni na mama bonno basinga
mama olumu walwala n'okumayo mutima gwange nze n'enjulo okuzirika kukuonya era kuwangaze yebala kukumya yongera kunkumire twebaza mukama kubanga tukulabako mukama tumwebaza olw'obulamu bwo
mama wange yegwe mulungi abasinga omulungi gwendowoozako mulungi mama mukwano gwange wemulire byama byange abalungi benni na mama bonno basinga
Chovola bankwagala nkwagala nkwagalira ddala
mama wange yegwe mulungi abasinga omulungi gwendowoozako ye mulungi mama mukwano gwange wemulire byama byange abalungi benni na mama bonno basinga Basinga omulungi gwendowoozako ye mulungi mama mukwano